wa spenda Na anda mbofamba mazangu
Muja mga Jerudo ni sisi jandirambira Apana nondida nakajitambira Nanzo nekujifambira Hashisi kundifambira Nichaku wana oere mdiwa
Fie my dream girl
I know what. If you think in the way,